mirembe jaliwo wane mirembe jaliwo kwe jangu nkubulire wanaka mwanyikaliwo wanaka mwanyikaliwo ngatumanya kukalima neka mulinga kaliwo neka panira kaliwo ngaleka pamba tulima bana basajja wajjawo bana basajja wajjawo era byonna okubizisa ate gwo gubagambako ate gwo gubagambako nti obwo buyaye bwakuwa buli kimu bakimanyi ebitunyika babimanyi basalawo okusirika ugwo gubagambako igwo gubagambako ng'empingo ziruma wano enguudo zaaliwo wano enguudo zaaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bugagga bwabwe abasajja batuta emirango egiriwo emirango egiriwo bana abasajja bakinya twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi banange batuli bubi teryali na mirembe n'akatono kolina n'akatono kolina balirwedde okukakomya n'obulamu bwolina n'obulamu bwolina tebeekuyera balumwa n'embwa zaabwe zokera n'embwa zaabwe baziwa emirimu erambu zikola olaba amasomero amasomero mwalimu edukesyoni naye yafa byonna ne babizisa byonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimaze buli kimu bakimazeewo eggwanga lizika ekimala kimala kimala
musaba mutuleke
bye mudde bimala
mutuleke
bimala
musaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
tusaba mutuleke
bakulu bannammwe batuwoninga batugamba nti aba abasajja beekyanga bannammwe batuwoninga jakaseera kalitukawa abasajja okwekyanga era kaseera maama katuka buli kyaliwo maama kyakyuka emirembe kyaliwo gwe gyakyuka kati buli wamu emundu zesooza nolaba abakulu we bakaba nolaba abavubuka bato we bagakaba kasukaali no kakaba akaba akamere nako no kakaba kati buli kimu ne tukikaaba abetukaabira bali mu kukola bubagati emirimu ne bagiwamba okula n'obuuza ngenda kukola ki amateeka bagakyusa amateeka kati batwalira na mu ngalo kati bana abasajja tubakooye njagala mufungise era tubagobe kati ekimala kimala
mutuleke
kimala
musaba mutuleke
bye mudde bimala
mutuleke
bimala
musaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
musaba mutuleke
ekimala kimala
mutuleke
kimala
musaba mutuleke
bye mudde bimala
mutuleke mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
tusaba mutuleke
mama nakaba
mutuleke
ne tata akaba
musaba mutuleke
jaja nakaba
mutuleke
ne naiba akaba
musaba mutuleke
waboda nakaba nga n'omusuubuzi akaba
musaba mutuleke
buli omu nakaba temulina kisalali
tusaba mutuleke
ekimala